Why I say, girls back a steal in lockdown. Mambo vipi? Mambo mbaya. Mabuganza mkwagala, sichitia. Mabugamba mkwagala, sichitia. Mabuwana nofuma, sichitia. Sichitia, sichitia. Mabuganza mkwagala, sichitia. Mabugamba mkwagala, sichitia. Mabuwana nofuma, sichitia. Sichitia, sichitia. Sharing ebyange nawe, kakira sivalete nakange nawe. Tumenye ko muziki, tunyumirwe, tunyenye agalire njole tukono mubani. Tukese, tuteye waka, tukoye nzemanyi obimanyi. Binyuma, binyuma nyongani nawe, kasto chikola. No chitamu, no chitamu again and again. Bounce, bounce, baby mama bounce, bounce. Biggie mama bounce, bounce. Checho mama, hey. Checho mama, hey. Checho mama bounce, bounce. Biggie mama bounce, bounce. Baby mama bounce, bounce. Checho mama, hey. Checho mama, hey. Checho mama kuganza mkwagala, sichitia. Kugamba mkwagala, sichitia. Kuhuana nofuma, sichitia. Sichitia, sichitia. Kuganza mkwagala, sichitia. Kugamba mkwagala, sichitia. Kuhuana nofuma, sichitia. Sichitia, sichitia. Labi yange tojigaba, sigaba na nebali abalala. Wenkute sita, silekelera kapali kundongo. Oli mulungi nyo, wasuka kubali abalala. Love yange nawe yadala, abalala mbale sesibagala. Bojo nawe teweraga, chokufula kwapa, kulabula. Take my hand, we shake it together. Hold me tight, I feel you a little bit. Bounce, bounce, baby mama bounce, bounce. Biggie mama bounce, bounce. Checho mama, hey. Checho mama, hey. Checho mama bounce, bounce. Biggie mama bounce, bounce. Baby mama bounce, bounce. Checho mama, hey. Checho mama, hey. Checho mama kuganza mkwagala, sichitia. Kugamba mkwagala, sichitia. Kuhuana nofuma, sichitia. Sichitia, sichitia. Kuganza mkwagala, sichitia. Kugamba mkwagala, sichitia. Kuhuana nofuma, sichitia. Sichitia, sichitia. Agabo mulago bagobe, teba manjirafu bakulangule. Kuwache mkuwache bachimanyi, wantu ukawala. I feel you high. Break your body, go down slow. Turn around, join the dancing floor. Break your back, share your back. Walk it up, bounce, bounce. Baby mama bounce, bounce. Biggie mama bounce, bounce. Checho mama, hey. Checho mama, hey. Checho mama bounce, bounce. Biggie mama bounce, bounce. Baby mama bounce, bounce. Checho mama, hey. Checho mama, hey. Checho mama.
We was in Africa, not in lockdown, it is.
Producer
Johnny
Cole.
Guys, Baga Kati Tukube.
Okuwana no